kulan ciyaareedkan oo muddooyinkii ka dambeeyay ku dareeray magaalada Baydhabo isla markaasna la qabtay arday ku shal dareerta mashruuca barama baroy iyo waliba la ka gabagabeeyay garoonka diyaaradda ee magaalada Baydhabo tartanka banoonaga lugta waliba taabagliyaasay mashruuca barama baroy waliba fuliyayna ururka dhalinyarada koonfur galbeed waliba aan ka dambeeyntii tartanka hanaskeerana iskoolada shalay al hidaaya iyo al hilaal waliba abaalmarinna la ka gudoonsiiyay koox ka guuleysatay koobka munaasabad lan ka gobaday magaalada yoona munaasabada ku qayb galeen masuuliyiin dhalinyaro iyo qaybo shir duwan ee bulshada aanu kumid ee masuuliyiinta iyo hubnooga shir duwan ay ku qayb galay munaasabada ee ka dheeradeen muhiimada u sahlay tartanka banoonaga lugta
ina aragno dhalinyaradii 68 iskuul ee loo qabtay magaalada Baydhabo ee mashruuca bar ama baro uu support gareeyo in maanta si nabadgelyo ay ku soo dhamaatay vishinkii emissionkii laga lahaa activity-gan ee la gaaray isdhexgalka bulshada nabadda iyo maxaa la jiray dhiirigelinta waxbarashada in hadafkii laga lahaa uu gaaray cashar fiican laga bartay waxaan rajaynaynaa insha Allah in sidaas la mid ah iskuulaadka iyo ardayda la dhiirigeliyo ardayda banaanka joogta ee fariinta maxaa la jiray kuwa ku jirana lagu dhiirigeliyo kuwa banaanka jirana ayagana dhiirigelin ay u noqotay waxbarashada si ay u imaadaan waa ku faraxsanahay magaalada Muqdisho uga nimid inaan marqaati ka noqono tartankan kaba dambeysta ay maanta loo qabtay labada iskuul Al Hilaal iyo Al Hidaaya waxaan rabnaa insha Allah inaan waxaan rajaynaynaa inuu si nabad ah ugu dhamaado kooxii guuleysatay iyo kooxii laga guuleystaba labadaba inaan si maxalliyi jiray sida taa u dhiirigelino ayaan Muqdisho uga nimid ururka dhalinyarada South West Youth Council oo taabagelintii iyo fulintii barnaamijkan uu xil saarnay sida taayn ugu soo baxeen aad ugu faraxsanahay inaan gabagabadii joogno
barnaamijkan waa isdhaagalka dhalinyarada ee degmada Baydhabo iyo guud ahaan iskuulada ee degmada Baydhabo walaa idan faraxsan hadii unaana ururka dhalinyarada Koonfur Galbeed ama SWSYC in meel raayis barnaamijkan muddadii uu haweenay meel raayis lamada bilood uu meel raayis tartankan uu weynay in meel raayis geek final jeer roogno walaa in ka mahadnaagaan Ilaahay subxana wa ta'ala kulankun walaa kulan sports dhaagale oo markaa barnaamijkan walaa taabagiray barama baro ama creative ama USAID waliin ka mahadnaqaan id ka Soomaali raiska kala ka qayb qaadatay oo
ciyaar muddo dheer ha socotii oo dhahaytii tartanka iskuulada baab taas oo ha socotii blowinkii hor blowinkii la dhaafi geeka mayba gabagabadii in iskooyay kooxo iskoolka leeraw iskoolka Al Hilaal iyo iskoolka kale oo leeraw Al Hidaaya taas oo geeka finaalkii Dooray Stadium la ka dheelay maybaan ku mahadnaqaane oo xiriirka kubadda cagta South West id kasto oo qayb ku qaadatay in tartankan dhalinyarada isgaxgalka bulshada la sameey mayba lana hadhowada mar walba ma dhiirigeliyaan in dhalinyarada yar yar oo under 15 ka under 18 ka qabto tartan
badan la sameey ciyaar badan la dheeli waa final koo iyo haddageega anta surnayn oo anti markaas iyo dheelan Hilaal oo guuleystay hanbalay in kasto ana Al Hidaaya ana taageersanaayo oo lanyarayada inta war yar hayna lanyarayada leh aruri waan eedan taageersanaa intii oo la kuroy aan eedan ka faraxsanaa laakiin waa guulo lamshida bulshada kooxda jabay ogtay farxadna geega walaal qaybsade kooxda guuleysatay hanbalyo laha
wali eedan ka faraxsanaa anoo ka hadlo magaca maamulka degmada dawladda hoose ee Baydhabo inaan ku qayb gala xafladda xiritaan oo ciyaareed oo meel yar ay isugu muddo socotay oo loo qabtay lixdin iyo siid iskuul oo ka tirsanay programkii leeray bar ama baro lixdin siidki iskuul inay lamada iskuul Al Hidaaya iyo meel yar ay isugu Al Hilaal inay haskeereen finalkii umaree wali aan hambareey kooxda leeraw meel yar ay isugu iskuul kale leeraw magaca Al Hidaaya leeraw weeytii aan hambareey oo lahaa
tartanka banoonaga lugta ee langowdo dhalinyarada waliba kaalin weyn ku qaadaase isdhexgalka bulshada